Esule yokuna. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, "Buulira abaana ba Isirayiri ng'oyogera nti, omuntu yenna bw'anaayonoonanga nga tamanyiridde, mu kigambo kyonna kw'ebyo Mukama byalagira obutabikolanga, n'amala akola kyonna kw'ebyo, kabona eyafukibwako amafuta bw'anaayonoonanga n'okuleeta n'aleetera abantu omusango, awo awengayo olw'ekibi kye ky'ayonoonye. Ente ennume envubuka eteriiko bulema eri Mukama okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Awo anaaleetanga ente eri omulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ente n'attira ente mu maaso ga Mukama. Awo kabona eyafukibwako amafuta anaatolanga ku musaayi gw'ente n'aguleeta eri eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo kabona anannyikanga engalo ye mu musaayi n'amansira ku musaayi emirundi musanvu mu maaso ga Mukama, mu maaso g'eggigi ly'awatukuvu. Awo kabona anaasiiganga ku musaayi ku mayembe g'ekyoto eky'okwoterezangako ebyakaloosa mu maaso ga Mukama, ekiri mu weema ey'okusisinkanirangamu. N'omusaayi gwonna ogw'ente anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa ekiri ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. N'amasavu gonna ag'ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi anaagijjangako, amasavu agabika ku byenda, n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ensigo zombi, n'amasavu agaziriko, agaliraana ekiwato, n'ekisenge ekiri ku kibumba, awamu n'ensigo anaabijjangako, nga bwe gaggyibwa ku nte eya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaabyokeranga ku kyoto ekiweerwako ebyokebwa. N'eddiba ly'ente n'ennyama yaayo yonna wamu n'omutwe gwayo n'amagulu gaayo n'ebyenda byayo n'obusa bwayo, ente yonna anaagitwalanga ebweru w'olusiisira eri ekifo ekirongoofu evvuwa erifukwa, agyokyenga n'omuliro ku nku. Evvuwa erifukwa eyo gy'eneeyokerwanga. Era obanga ekibiina kyonna ekya Isirayiri kinaasobyanga, ekigambo ne kikwekebwa mu maaso g'ekibiina, era nga bakoze ekigambo kyonna ku ebyo Mukama byalagira obutabikolanga, era nga bazizza omusango, ekibi kye boonoonye bwe kinaamanyibwanga, awo ekibiina kinaawangayo ente ennume envubuka okuba ekiweebwayo olw'ekibi, ne bagireetanga mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abakadde b'ekibiina banaateekanga engalo zaabwe ku mutwe gw'ente mu maaso ga Mukama, ne battira ente mu maaso ga Mukama. Awo kabona eyafukibwako amafuta anaaleetanga ku musaayi gw'ente eri eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo kabona anannyikanga engalo ye mu musaayi n'agumansira emirundi musanvu mu maaso ga Mukama, mu maaso g'eggigi. Awo anaasiiganga ku musaayi ku mayembe g'ekyoto ekiri mu maaso ga Mukama, ekiri mu weema ey'okusisinkanirangamu. N'omusaayi gwonna anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa ekiri ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. N'amasavu gaayo gonna anaagagijjangako n'agookera ku kyoto. Bw'atyo bw'anaakolanga ente nga bwe yakola ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi, bw'atyo bw'anaakolanga eno. Ne kabona anaabatangiriranga, bo ne basonyiyibwa. Awo anaatwalanga ente ebweru w'olusiisira n'agyokya nga bwe yayokya ente ey'olubereberye, kye kiweebwayo olw'ekibi olw'ekibiina. Omukulu yenna bw'ayonoonanga n'akola nga tamanyiridde ekigambo kyonna kyonna ku ebyo byonna Mukama Katonda we bye yalagira obutabikolanga, era ng'azizza omusango, ekibi ky'ayonoonye bw'anaakitegeezebwanga, anaaleetanga embuzi okuba ekitone kye, ennume eteriiko bulema. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'embuzi n'agittira mu kifo mwe battira ekiweebwayo ekyokebwa mu maaso ga Mukama, kye kiweebwayo olw'ekibi. Awo kabona anaatoolanga n'engalo ye ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'ekibi n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa, n'omusaayi gwayo anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa. N'amasavu gaayo gonna anaagookeranga ku kyoto ng'amasavu aga ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaamutangiriranga olw'ekibi kye, naye anaasonyiyibwanga. Era obanga omuntu yenna ku bantu ab'omu nsi ayonoona nga tamanyiridde, ng'akola ekigambo kyonna ku ebyo Mukama bye yalagira obutabikolanga, era ng'azizza omusango, ekibi kye ky'ayonoonye bw'anaakitegeezebwanga, awo anaaleetanga embuzi okuba ekitone kye, enkazi eteriiko bulema, olw'ekibi ky'ayonoonye. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ekiweebwayo olw'ekibi, n'attira ekiweebwayo olw'ekibi mu kifo eky'ekiweebwayo ekyokebwa. Awo kabona anaatoolanga n'engalo ye ku musaayi gwayo, n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa, n'omusaayi gwayo gwonna anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto. N'amasavu gaayo gonna anaagajjangako, ng'amasavu bwe gaggyibwa ku ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaagookeranga ku kyoto okubevvumba eddungi eri Mukama, era kabona anaamutangiriranga, naye anaasonyiyibwanga. Era obanga aleeta omwana gw'endiga okuguwaayo okuba ekiweebwayo olw'ekibi, anaaleetanga enkazi eteriiko bulema. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ekiweebwayo olw'ekibi, n'agitta okuba ekiweebwayo olw'ekibi mu kifo mwe battira ekiweebwayo ekyokebwa. Awo kabona anaatoolanga n'engalo ye ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'ekibi, n'aguteeka ku mayembe g'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa, n'omusaayi gwayo gwonna anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto. N'amasavu gaayo gonna anaagajjangako, ng'amasavu g'omwana gw'endiga bwe gaggyibwa ku ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaabyokeranga ku kyoto ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro. Awo kabona anaamutangiriranga olw'ekibi ky'ayonoonye, naye anaasonyiyibwanga.